shankysupplier.com.
New sound.
Anikiwa yonikiwa kwa anikiwa ndani ya new sound. Afwa mtambo nikiwa na Idol Master. Kujali wangu moyo, japo kuwa kibogoyo, kanipa mifupa, nami macho nikafumbani nikajisahau, kuja kushtuka limeshaingia giza, zira nkula tisini, expedent limepitwa na waka santa waza wapi, watoto 2000, uko long time motion umiza akili, kina Jennifer Farida Hanifa, moyo wangu kitenesi wakaudundisha, kwenye vita kali wakanifanya gadi ila, tulizo la moyo, ikawabia, kwa asira, nikapia, nitachukia mapenzi. No love, no stress. No love, no stress. But no love, no stress. No love, no stress.
No love,
no stress.
No love,
no stress.
No love,
no stress.
No love,
no stress.
Kumbe mapenzi ushenzi, michesho kila day, kutiana msongo stressi. Mimi safirisha pitia nyingi shida haida. Wangu sio kesi.
Moyo wangu tabani, ushapigwa misumari, unavuja damu, ukirevu kesi. Kama garibu utaendeshwa, usishenge kuna beki, kwenye mechi kari kula chenga. Misio shaluka nisiajui mala vidavi, kwenye mapenzi mipenzi mchaza maji ila.
Tulizo la moyo, ikawabia, kwa asira, nikapia, nitachukia mapenzi. No love, no stress. No love, no stress, but no love, no stress, no love, no stress,
no love,
no stress,
no love,
no stress,
no love,
no stress,
no love,
no stress.
Anikiwa yeo ni hapa, anakubali sana mwanangu suka MC, anakubali sana blaza mido, anakubali sana mwanangu shati kitengo mapishi, anakubali sana mwanangu ya ndani, I am chumba Faraday. Anakubali sana mwanangu wali kichwa, ibuka dabla macho. Anakubali mwanangu side msera, mwanangu nasi. Anakubali sana mwanangu fure mapicha, na wapi bojo. Anakubali sana mwanangu kanga, KR manager.
Next, Noto Ego Master.
ChunkySupplier.com.